tune.
Longside Guardian Angel Jimana go answer talking about kebab. TDB, let's go.
Nilipotea gizani, njia ilikuwa haionekani. Na nilikosa matumaini, machozi mengi yalinitiririka. Kikweli sikujua
kesho yangu itakuwa aje.
Ila Mungu alijua
hatma yangu itakuwa aje.
Walioniona jana, leo wanashangaa. Wanajiuliza imekuwaje, wamepatwa na butwa. Kila kitu kipo okay. Ameondoa aibu yote. Wale walotaka mimi pote.
Una aibu imewapata.
Oh, 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 oh.
Natembea kibabe.
Ah, ah,
Mungu yu wangu upande.
Oh, 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 oh.
Natembea kibabe.
Ah, 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 aliyaona yangu machozi. Mana ndugu marafiki wote walinikataa.